Nyomani ngihlale nginjela Nokholunda zodlala mami wena Athu yangithanda ngenze silinga Ampa namanye amantombi Nyomani ngihlale nginjela Nokholunda zodlala mami wena Athu yangithanda ngenze silinga Ampa namanye amantombi Lenga kami Nokholunda zodlala mami wena Athu yangithanda ngenze silinga Ampa namanye amantombi Inkinga phela mina esikhwele Ngiyashesha ukuzwela mina Angifuni ukubhala Ngiyashesha ukuzwela mina Love you.